Exclusive from Zambian Music 24.com.
Promotion.
What a world, a world full of peace and cheese. What a world, government now legalize cheese. Just imagine, perform, mumwa puna ganja tiwe. Imagine no TEC, olo uli na green. Yo, we puff, stessi pressure mihine. Vatyarari ni wakola mbaka vatyarie. Kipangapo hiri oze kamba yako bine. Chikulu chape ni statia olo yafa bine. Ina department place, bine ni statia wanga mbira na macheck. No need to conquer, tifuna kuwina break. Timenya ngondo wipo ni my grade. No offense, usakalenga titi zondane. Zini mayendera moneka nienda nambare. Osa kuida wa family usalenga ntuare. Awukamba popo anji mpare.
Azembeenza chemushe boy. Azembeenza chemushe.
Yeah, you.
Azembeenza chemushe boy. Azembeenza chemushe.
Just imagine.
Azembeenza chemushe boy. Azembeenza chemushe.
Imagination.
Azembeenza chemushe boy.
Kanisa mwa zina pinchi sapo wa gripa murenti. Ni kama no more than landlord ni wa matizi. Sama itamba mushe all over shpeki. I choose to be home gati kulipe makreti. Just me and B ya tu boba. Na kaglass ka waini pachi sofa. No tipo zonda na vikumonga na kolwa. Tipo alinako kama no more ya. Ati vivipi ya ve mwako ntababa. Kulipe kwa fiku beleka ni musafa. Aweleza wa mulinga nyanae kama no more achi. Lipo na thief with pali grandma. When you see me too low na ewa fefe. Just take off my clothes muni sunsike mumwembe. Nimwe, hamwe, umwe. I can only imagine mugonelo kube. Nima vela tulo nikankala soba. Leaning pa matanta ya rota. Vote nifakile ni chakolo of the year. I'm in love with them bottles, not my bebebe.
Haku. Azembeenza chemushe boy. Azembeenza chemushe. Azembeenza chemushe boy. Azembeenza chemushe. Azembeenza chemushe boy. Azembeenza chemushe. Azembeenza chemushe boy. Azembeenza chemushe.
Yeah, ila samsia sia. Refresh. Isaac Ipachonkwe. Boss Brian Bewe asia. Ella Platinums, Rashmaya, DJ Young Stash, na menyani papeta uke, Sento Pachongwe, Achere Mafashio, Ella Safe G, The Rwanda Machine, One Mulo, DJ One Cliff, Uncle Joe, big ups to you.
Zambian Music 24.com.